Nimempata dunkario, amenikamata kichizi, ai amenifuta vyote mbirio, marashia kinyo mwezi, tena akili yana natetema nani kaingia, kuja kunipa joto na kushangiria, melova melova bendova kinona, najua fika kinipata pona, melova melova bendova kinona, vile akikata fuja kila kona, kupiga yo misa makareta, anaijua yo michezo kubeta, sikilizi njini redio kwa seta, siri zangu zipo ndani ya kapeta, melova melova bendova kinona, unajua fika kinipa na pona, I'm the man for you. Lisala nyingi kama salimu kikeke Lawama nyingi japo hajui mateke Kwani alikuwa wapi Kwani alikuwa wapi yeah. I'm the man for you Sija cherewa yeah, Love you Menerewa for you.